yande jodo wittode min ta cappande tati nani habaruji men ni e fulfulde dimin Oumou Oumar Dianganto. Nder ko e kibaruji men ni kengani hano komiti indirtene union tilabiri be gadi hano hawrinde mabbe hawrinde do gambe ciewa labi dikane koja har ko ciewa ta fira fi dena ko ko tawa der region mo tilabiri. Nder habaruji din ni gondo andal do fi korol jawdi non ni o hala do lawol kessol ni ko kodol ar gollitirdi non ni na bi en ni alerou mako non ni wadde de leydi Niger ko hala ko premier ministre leydi Niger Ali Mohamed Lamine Zen hali nonni yewtam en pindol don haala har ko ciewata filla labi kite nonni ko handen haltana do filla sokkabe ko gattidir garbe naki tokkum onam pittol haala dir kibaru cimen. Deputé be leede CDA woni gadi kawral mabbe nonni der wuro Kano leedi Nigeria nonni noga yago noga e joy lewru me dube noga e nay nonni kawral mabbe didabalno ko hitane heredi der batu joda kala mobbe gadi ni be gaddi halaji kewdi nonni ko ciwata leede Sahel fimu nonni ko wadda fa halaji didi arande ni be koldi wiide be cinga hano komiti nonni ko natata hakkun nonni ko waddata naral do fi leedi Burkina Mali e Niger nonni gada be gabbe burtake hano der fedde den kaseni be gaddan hano jahangal nonni do fi rafi naral ko woni hakkune leddi Niger e Benin nonni e fa han kase han torde be gaddi filla hano tokkitagol wadde do ko waddata naral hakkune fedde CDAO e leddi Burkina Faso Niger Mali gan denugo labi demokrasi der leddi de har ko ƴewata bi en ni habaruji din ni ha ko ƴewata bi en ni tarha nakal woni ko hirango leydi ko watta yeso der golle ko sojeji leydi Niger ko golle mun non ni fudda tilia der region motawa no wodi hano leydi dudde hano gardi der fi sigila ko golle de non no der mo Mali Burkina Togo e Chad non ni don do gannangugo der golle den gan sembintinde han hawta gollida e bibbe wuroobe nonni ka woni ko habaru ko ministre kawji do e fi sojeji fantini de lawol gotol golni hano be kini hano fi oni gan fantindo hano gollal lobbal nonni ko sembintinta dena ko nonni dundoni har ko ewata golde no yotto to fa tati lewru juin. Nder habaruji ni leydi Burkina Faso ni horejo leydi Lamu Khalifa capitaine Ibrahim Traore nyande asawe deki jungo do talkuru gan gollugo hano ko maragal Lamu Khalifa leydi din nonni fa yotto dubi joy nonni ko fuddata lewru jiye dartonu gada monni no siriyete hano sigilaji cubaki nonni deni fi labi denaku dartake wodi nonni ka woni ko hala dartal kuru fonditol gol ko jungo dekado mun kasen der sigila hano nanga illa horejo leydi Lamu Khalifa premier ministre leydi he horejo assemblée on no bawi hano nati der tefol hano cubaki siriyetedo o nonni hokko habarju ndirtedo ni Ousmane Toudou imo tawa der garwal kasu kolo nonni illa nogay enay lewru me do e nogay enay nonni passanto do makko ni maître Ahmed Badim Batoure ni do non no fantina do air impo hollude wiide ni o nanga kanani gan wadugo habudane nonni fenango leydi jar mikintinol ni o nanga kana sappo e tati lewru avril nonni dubbe e nogay enay to o fadda to gendarmaabe nin fadde o yarati garwal kasugal. Komiti indirane tera droit se réveiller ni sigila ke hawrinde hawta gollida e pelle nonni wuro gon nonni dun do gam be ewa dabaregi die be kani be koja do fi rafidena ko ko tawa del leydi tilabedi nani famaka Isa Hammadu horejo fedde den o hokki jadi min Musa Bukari Kanda.
Dun taba kana e wadde baddal do filla rafke jarande nagu tawado nder region amin mo tilaberi on den ne koro majjum woni hawrude hala do filla rafya killo fukingo tawado o ene dun watta e hebude jonde jam e potal gan konin be andani durwo go wana sogeji kawji di filla de nagu din tan jeydun no hunde non ko bibbe wuro fu dun jewta ngatta juudemu gan wallude gamande sogeji din no jogi konirde mu e honondire minen du min kanana hokkude be habaruji golli didde gam wallude sogeji kawjide fillande nagude
a vaincre cette bataille
Hawrunde won kasan ni wadama do fi de naku de jonka ni der gallu nyamay be gadi hawrunde de nonni dun do hawrunde ko inditra union ti labiri ko wada kenga yeso hokkobe habaruji har ko tabbitinta de naku de leddi din nonni nani famaka Ahmadu Haruna Maiga o fatni jadi min alamin washa
ko nimbe fu andale ko sakiti dun kippitande pelle murtube no don duuda sanne der region ami o dun sabi ko min noddi bibbe wuro region Tillaberi tawabe do baddude feccididde e mabbe do ko wona wada dun hettinana debbe labidi be kojata do filla majum denne dun tawa kenana e noddude hokkobe habaruji e hokkude nimbe lawal halde do majum ko andudon nimbe no don kala halaji sanne fa wakkatiji go kokata habaruji lobby no wodi wuroji latidi handen duubi majjum didi faatati ni ko bibbe rumu ndogoy der mu en warde gam batte Allah kippitande pelle murtube ko min bayi wadde woni tefande mosola ofi sambe on no wonani laamu
au pouvoir public.
Prime Minister Lady Ali Mohammed Lamine Zanni der gidal gal o wadidi helumobe mabbe nonni o waddi filla hauta gollida ko labi kes nonni ko hoja are lumako Algeria e Cameroon nonni ko hoja arde gaddal leddi Niger nani famaka gondo andal do fi hano korol jodnon Ibrahim Adamu Louche o fantini jadi min tarnan fude Ahmed.
La proposition
min ko ardido gomnati leydi Niger o enden haali mi do jukki dum dalilo jukkol CDAO jukkuno leydi Niger di enden bani ko jukkol gol enden ni CDAO wartiri dum buru igol he torrude himbe dum du no holla ko gido neddo handen no wawi latade gagno neddo jawu denne Niger no hanino rene hisine rafide kude tammude leydi meden do dane teku leydi worri no ko sembindina lumaku leydi Niger di enden ko lumotobe leydi Niger jaha dane teku lede detu gomnati no hani sembindin debe non ko watta be kejora be tawre bawde fu yahude no kuje de enda debe jehi du dar no kuje kese de enda be keba ko yirnanton gomnati duruwa nyibude no kuje kese e waddude du are jamani gollirtede der majji ko watta lumaku leedi Niger sembida
Niger e ses voisins
warande jonde lumo bisaji go birnin konni so do be kewa deni cewa ma burata jeddigi tati ko hoddani julde layya amma chonnobe ni no boytoro e ciede de bisagi di wonno amé nonni dun no tawade fi mo leddi din tawa nani famaka malan jadi horejo lumobe ko fantini jadi min Asumana Musa Arzika
parashin wanda ka sanda shi
kede jawdi de neddo anduno denno de wari handen sey tawde jippake nyande gondu neddo wara tawa de beydake fi lumo go enda kan wonno yihirano enda kede gala himbe no kajaadu jawdi din enda neddo waran te fudo jawdiri ujunaaji laso sey wara sodadu ujune sappo na ujune jeetati tawi du no andano neddo de wari fu jawdir ujune laso yaade do kanta fata minen ciottobe jawdi didu min gala midan nana beldum majju jawdir ujune sappo handen denno neddo no sonna dum ujune sappo edidi fa sappo enay neddo wadam balde didi sonnay jawdir nyamdu majjidu dum e ko nande titta jaadake layoldu to neddo wadu ba filla
da hamta tsara kuwa ta tsara balantana ma harawa du sunyi tsala
ko sakiti dun ni cede kilo mo pom de terni jaadake del lube region mo agades dum hebataake del leddi din non fu wadi dun jaadi ka woni ko Ahmed illo horejo sudu hawjini fi demal nonni de region on o fantini jadi min Musa Mamman
actuellement ya
ripture de wakati mo kalten o enda do agades himbe no tawra raf ke jaram computer der lube mu kebol computer o enda hoya base computer agades fun mom bagaza to hande yade no kure de enda hoya ye nyude bamle de enda der wakati mo kalten o enda ana ko ne fu wayo wodun donc vous sa computer o enda sedda sedda wona mo wadde der agades de enda jede makko bule ki wadi hikka sanne dun sabi no kuje go himbe kebere mu de computer o enda fado diam bogol tafra dagal sembe mu uitiri kilo computer hande agades hemre ela sodi
bogol 700 francs
der region modifani demal albacini hikka wadi no wodiri nde sedarma hebama far bangere kulli bonnoji awatir nonni ko wangi ka woni ko demobe pantini bi en ni har ko jewata sakuru albacci di ko kiloji noga e joyni walana ujinagi sappo cede nera nonni ko umuto cede men sefa ujinagi nay hande ni du son takinani ujinagi didi nera cede men sefa ujin kemajitati fi ko woni no suuli an demoɓe albacce ɗe nani famaka zarma koso horejo hano demoɓe albacce nonni difa lumo mum nonni o fantini jaadi min Abdullahi Maina.
Deme kanni woni ko himɓe gaɗi, yimɓe keɓi du barke golle mum en. Albacce ɗe enɗen ɗe himɓe demi dungu, kanƴe ɓuuri waɗude. Ɗe joni ɗe enɗen ana gaɗayno ɗe gilƴi kan naati bonniɗe, ɗum saabi ɗe ɓuttitayi. Hannden ndu ɗe gala ceede sanne. So ni tawte yahde yeeso ceede ɗen enɗen ɓeydu. Rawani min conni 1,000, 1,800 gotoru majji. Min gala tammude hikka wi'ude ceede ɗen enɗen ɓeydoto. Ndenno iɗum ƴuuda albacce leydi Nigeria. Amma hannden albacce ɗe min golmiɗen dema cakantaraji amin ka en ni gonano puure. Albacce lamberam ajiri turuba e laada en. Hannden du hedde lettugal amin ɓe enɗen gingimi yaade leydi Tchadi ka en goni garoɓe sodude albacce amin.
Nder yewtunen pindon ni hannde en kaltana nder commune mo Tagazar département Belle Yaro sukaaɓe no gatte nder garbinaaki nonni ko woɓɓe goni no nawtoro e maɓɓe. Ɗum ɗoni no fii ko woni no haɗa sukaaɓe beltoro e hakkeji maɓɓe nonni. Ɗume laaɓi saɗi aji leydi Niger wi dow fii o nani famaka inspecteur de police Soumaila Garba maade Moussarousi hawjine fii denol sukaaɓe e rewɓe Belle Yaro nonni. Fantini jaadi min Hassan Mumuni no fii o wontiri.
Onon bawi pantini min ko woni no watta sukaaɓe nder garbinol
hari bobo non goga
kulle kewɗe goni no gatta sukaaɓe ɓen nder garbinol talkako tawangu nder leyɗe meɗen bandiraɓe men tawaɓe nder gure ladde ɓen no ley caɗale laatiɗe no mbawi tutade sukaaɓe ɓen warde nder galluje mawɗe garbinde wawtugo ndeni dewgal hanti hakkunde inna suka on e abiɗum suka on wala to ñamta e to yarta ɗum ɗon no wawi wattude mo nder garbinol. Woɗi saroɓe gere du nangatana sukaɓe mum sardande moɗiɓɓe janguinoyde ɗum nder galluje mawɗe tawi du ndeni ɓe gari wona jande loppere gonɓe gatta sukaɓe gere fayde rafu wala e mu'en ɓe tokkata ɓen no mbawi wattude ɓe nder garbinol heɓude ceede seeɗa kal humtude muradu mu'en ɗum ɗon wawi hewde guite gere
ɗum woni no wadda rafi hokkugo sukaaɓe hakkeji maɓɓe
alhakkeji nda jangayi
rafi hakkeji ɗinda gon no gatta sukaaɓe ɓe nder iri fiyiji goo amma nde ni filla maɓɓe re'i wari to amin ɗo fuu sukaaɓe ɓe na kalliso gam ɗum ɗon woni durwo amin ɗum yiita hakkeji maɓɓe ngal laabi kiite Niger jiɗa gacce sukaaɓe ɓen ɗi koƴƴi du laabi kottaɓe sukaaɓe keɓi gaɗiri gurdam mu'en no haniri ndeno fattoɓe jotti ko'e maɓɓe ɗum hoƴƴi laabi jukkude ɓe ɗowtanaki laabi hakkeji sukaaɓe
jaaɓoɓe hakke sukaaɓe iri jukkukoji ɗiye laabi séri aji leydi Niger dekki dow maɓɓe
matka en cibandekka
yeru nomin mbiruno wonɓe no torra sukaaɓe ɓen ɓe ngala no ɗowtano laabi hakkeji maɓɓe no woodi laabi laamu koƴaaɗi e fiirude ɓe gacce on gam ɗum ɗon wiita kena hollude nimɓe marti bondi ɗatol 86 koƴagol 2010 famtini nimɓe moe wawi nangede gam mum kiite iri o hen doggata dow mum gam no nangete kasu duuɓi joyi yaade sappo jukke du konda mbuuɗi 1,000,000 yaade milliyoji joyi
kañƴi dakaborabo
ɗo min darnato habaruji men e fulfulde saybi en ni jaɓittoɗon habaruji e hawsankore ko Hawwa Ousmane iyo tettomo kaden gaɗa habaruji ɗin fuu onon mbawa kettini Batu joɗa kaale mo Nafisa Adamu Sirfo yottinta kirtinta jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jaɓata fey ɓuɗu so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓoto ɓuuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store.